Chipotle's greatest.
James
is Arkpark on the
street from Chipotle Zayara.
Yes.
The comic
House of Fame. House of Fame.
Do the bushy dance.
Chipotle boy in the building. Nina kula vutika. Lelo na pesa mamilia. Lika lelo ni sansamuke. Lika ni vine chofulama. Ni vine chofulama.
Fulama.
In your love, asa kuchinge pisi wiyoyo. Nenze na mapresha fulu na sova. Lelo ni vine chofula. Turn it up, turn it up. Nina kula vutika. Lelo na pesa mamilia. Lika lelo ni sansamuke. Lika ni vine chofula ma. Ni vine chofula ma.
Fulama, do the bushy dance. Fulama, do the bushy dance. Tia mami Fulama, do the bushy dance. Fulama, do the bushy dance.
Bushy dance, kashi balala. Masiku ya kudala nenze wala wala. Lelo na sanduka ndine bigi baya. Lega ni vine chofula. Turn it up, turn it up. Nina vutika. Lelo na pesa mamilia. Lika lelo ni sansamuke. Lega ni vine chofulama. Ni vine chofulama.
Fulama.
Kumchila mwisho. If you got a big booty, diye fulama. Nichi nyimbo chovi na mo fulama. Munga shenki diye mami kontama. Bushy dance, fulama. Munga watayangu njili pendama. Go down low. Pendama chita kona so. Turn it up, turn it up. Nina kula vutika. Lelo na pesa mamilia. Lika lelo ni sansamuke. Lika ni vine chofulama. Ni vine chofulama.
Fulama. Do the bushy dance. Fulama. Do the bushy dance. Tia mami Fulama. Do the bushy dance. Fulama. Do the bushy dance.
Yes, Mr. Osman, Mr. Akasia, Masauso Blue Gums, Mr. Chamatwa, Silent Crystal, Kapolo wa Yesu, I see ya, John Biff, Ampawi Onjoya.
High levels music.
I don't understand.
Eddie B, I see ya, Young Rich, Love Boy 189, I see ya. Alifatik ndagubenye sesa. Sunita sea.
Chim's Kelly official.
It's Alfarik on the beat.